yegobi.com.
Uzi ko ngukunda, baby you know better. Uwo nifuza guhora ndeba.
Tumepanda milima tukashuka mabonde, wawili kwa mapenzi, cause I love you. Uzamjalila bana, uzamjalila bana.
Baby I go extra miles, would you come with me? Ngakukunda sivanga,
uzabana fuli,
mnyamikazi wi Rwanda,
wabatu watu simi,
my African darling,
utakafasi nzuri,
sinikize ngwanga. My African darling,
utaka fasi nzuri,
sinikize ngwanga. Sicho
ndakukunda sibanga, nuko mzandi kansiri banga. Naduraka ndabyina nk'izisiri ranka, ukwangara kangwa nakwambitse kamburu, umwami kaziba kuvugira inanga. Ufite uburanga umwe tubona tukikanga, usa nk'izuba dekanga, oya sibyo sinigeze nkwanga. Zagutetesha nka teta nibiba ngombwa nkwite mureka tete, nakiza dutanya nk'intoki n'impeta, nk'umwami n'umuheto nka yingi na yanga. Urasobanutse nk'agafilime kayanga, nza kujya ni wacu karengera igihugu uzambera ibendera, uzamara ku munwa nk'ikondera, ese uzantegereza nka bandera. Niba nibyo niwo wemi semo nta wundi wiki.
Ndakukunda sivanga,
uzabana fuli,
mnyamikazi wi Rwanda,
wabatu watu simi,
my African darling,
utaka fasi nzuri,
sinikize ngwanga. Sicho ndakukunda sivanga,
uzabana fuli,
mnyamikazi wi Rwanda,
wabatu watu simi,
my African darling,
utaka fasi nzuri,
sinikize ngwanga.
YegoBee.com.